Kama kids they are wrong, you Christian. Kiss kama what they are glory, Christian. Kiss kama ninji alekini akwani lati marana ngo. Kiss kama what they are wrong, you Christian. Kiss kama kids they are leki, Christian. Kiss kama ninji alekini akwani lati marana ngo. Christian, awinja winja Christian. Christian, apara para Christian. Christian, aleka leka Christian akwani lati marana ngo. Kadi waki soko, ana waki soko. Debi price sabiye wameli sonko. Kata jiju megine juchamu koko. Christina ngeye goki miti koko. Gima ngeyo niki ngona ngona swa. Kada wati kiti kurimori kiswa. Kila nangonya koma ngoni swa. Kali kiti soko ipendi ya kiswa. Gima ngeyo niki ngona ngona swa. Kada wati kiti kurimori kiswa. Kila nangonya koma ngoni swa. Kiss kama kids they are wrong, you Christian. Kiss kama what they are very Christian. Kiss kama ninji alekini akwani lati morana ngo. Kiss kama what they are wrong, you Christian. Kiss kama kids they are very Christian. Kiss kama ninji alekini akwani lati morana ngo.
Hadada jo for yini, niwaya jo for yini, kwara jo for yini. Mama kodi baba jacho foyini. Christine hana marini, hana mitini, hana lamini. Kada baka were jela foyini.
Gima ngeyo niki ngona ngona swa. Kada wati kiti kimi mori kiswa. Kila na mwenye koma ngoni swa. Kati kiti suku ipendiye kiswa.
Kiss kama kiss the arang ni Christine. Kiss kama wati adwari Christine. Kiss kama ninji alekini akwani lati morana ngo. Kiss kama what they are wrong, you Christian. Kiss kama kids they are very Christian. Kiss kama ninji alekini akwani lati morana ngo.
Chiwo mera tamari mute chiwo mera viri. Trago malina di ama beta dem this that. They may be a boy then you be me the girl. Baby lately ukini acha sina fasi ngine tena girl. Ya kupata mwingine sitacheza mbali kwamba ebu unga ni robo. Jebu songa karibu ni oni pepete roho.
Kiss kama kiss the arang ni Christian. Kiss kama what the adlari Christian. Kiss kama ninji alekini akwani lati morana ngo. Kiss kama what the arang ni Christian. Kiss kama kiss the adlari.